this big, this one out.
Uyu brava lecheza na stima kazini Manzi kuingia tuka boxa kalimu Atimu wakiko huku nje ina imbo Wabuda wacha tu nisi continue Meanwhile jina kuheshimu lazima Jina ni Mesaya ndo nilibatizwa Jina ni Mesaya ndo nilibatizwa Jina ni Hey. Ukifika fika since unajua Johnny Maza Fuck that abrupt Mesaya ni bad man Amara pote tunawapatia half time after Tumetema tema tumeletio disaster Tanka zetu joe dili ni masplif na kukata Puff puff tukisha piga tunapass pass Tap tap tunaadisia tukilak pass Up up no tunaishia tukihav fun Wap up no unatusikiza tuko bathtub
Ati what?
Ati manzi kani wako mulana nipea lap dance Beat tuna madai tunaclose your chapter Solo tuka crimes unajua sinenga partner Maoda bubi wala pigo tuki blood test Long as kuna ganji sunajua miniko vacant Tuko on the run from the feds chicken man hunt Tunafungua church na ndona saka mapasta Omnipresent Spotify mbaka napster Oli ma zone tuko locked tuko hapa Life ni ma ups and downs I can't back that Life kunga tricky but sayangu yuko fucked up Fuck that tukisonga songa tunasonga na yo pattern Bravo si simple si triple si fumble Sorry bila dos unajua mazeni blanda Blamba Ucheza na ma pipes buda mimi taga plamba Shut down tukifika stage sunajua tuna shut down Uyu brava lecheza na steamer kazimo Manzi kuingia tuka boxa kalimu Atimu wakiko huku nje ina imbo Wabuda wacha tu nisi continue Meanwhile jina kuheshimu lazima Jina ni Mesaya ndo nilibatizwa Jina ni Mesaya ndo nilibatizwa Jina ni Jina ni Hey